yeah, 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 yeah. Dumb towns in the house, baby. Rack City, man. Go. Meize kuchanika kama shati lochika sana pia ngumu kuchanika bila ya chapa mezani kama padri na kupea chapter na mistari au kama shaki toa mawaiza ya kiislam wabofu wanabebwa na Miss Mandy na punchline zao amazing za kishkwambi tokeni nyie acheni nyuma mini kaza kama vile ukuta wa Yeriko wa Msimbazi
make hapo kwanza ncheke kwa vile na wanyosha hebu ni acheni nuatese kama vile mandondocha wanogopa tangu enzi zile na dondocha mpaka leo sijapoa waulize kama nongopa na chukia sina kosa sina deni sijakopa kwa umoto na wambia jila zeni nishakoka kingine ni acheni nishafoka storudia vesi zenu kavunjeni nisha top up ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa
machize muonekani skuzi washa ta
ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa
ata wachane vipi hapo wataka
kulinda energy story access bro kila mtu akikujua sometime ungoi success bro maisha yenyewe vya lazima death and taxes bro piganisha fanya hii mafuta chances bro
na kiri yako saka dope kiri ya madam sina wengi fake aka made in China usijikoroge kaka wape mtima au jiroge na mapenzi wage dunia
majuto ya jegunia ujilaumu mpaka basi mwisho ushinde tulia ukila ndumu mpaka basi
ukisheni kidogo tu mimacho kodo noma ninja assassin Jordan ni magokoro
miujiza tunapiga ngoma Mwanza hadi Dodoma na kuwafunga midomo kama ugonjwa wa corona
ukita kujua utajua tomba tena usingejua unabebwa unapewa penalty unapiga juu
ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa
machize muonekani skuzi washa ta
ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa ha ha wanashangaa
ata wachane vipi hapo wataka
kulinda energy story access bro
not